played it so, and it's so entertaining. Na 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 na. Usambila chani, pokongo la nogeza. Your movie is for money, ufani kachi blaze. Yeah, beauty yako yebe ili crystal clear. Baby yeah. Crystal clear. Melting in kanda yebe ili smooth as a whistle girl. As a whistle girl. Iwe sufani killer no stressa. Double yose ukachoka uma impressa. Yeah, ava yumfani resa. Chikanga na gelo munzako uma shokwesa. Yeah, yeah. Nalifuwa momo li look. I love the way you look. Yeah, yeah. Cause I F with your dressing. Skin is the best thing. Got me in the loop. Baby, skinny yako ni mukakaka. Gani lepo yako ni musasasa. Baby, ndiwe na donkela. Nina nili la donkela. Usambila chani, pokongo la nogeza. Your movie is for money, ufani kachi blaze. Yeah, beauty yako yebe ili crystal clear. Baby crystal self, gati ni kanda yebe ili smooth. As a whistle girl, as a whistle girl. Yeah, let me show you how you look if you don't know. Ya hot full UFM na mapomo. Wanga kuchite resist ni wangono. Uluwa ni kawachakulwa na wakama no more. Your crystal cell life is a good life. It's amazing how you look nice. How you look 20 yet tuli 30. Naona wae wakuchita dupuliketi. Lekambe mira yowenkulange. Nikafuno kuchafinga kungache. Yeah, sobele DJ Kashmula. Doni safu niko nkala eka pachpula. Usambila chani, pokongo la nogeza. Your movie is for money, ufani kachi blaze. Yeah. Beauty yako yebe ili crystal clear. Baby crystal cell. Nothing in kanda yebe ili smooth. As a whistle girl, as a whistle girl.
Why you look so crystal clear? Ulina anti-aging, anti-aging, yeah. Uko kutelela telelo lina anti-aging, anti-aging, yeah. Uoneka very crystal clear. Ulina anti-aging, anti-aging. Uko kutelela telelo lina anti-aging, anti-aging. Usambila chani, pokongo la nogeza. Your movie is for money, ufani kachi blaze. Yeah. Beauty yako yebe ili crystal clear. Baby yeah. Crystal cell. Gatini kanda yebe ili smooth. As a whistle girl, as a whistle girl. Usambila chani, pokongo la nogeza. Your movie is for money, ufani kachi blaze. Yeah. Beauty yako yebe ili crystal clear. Baby crystal cell. Gatini kanda yebe ili smooth. As a whistle girl, as a whistle girl. Na 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 na.
Remember where you got it from. www.djericon.com.